Evans Brandy.
Chucky Supplier dot com.
Najiuliza,
majibu sipati.
Najiuliza kwa kweli mimi,
majibu sipati.
Najiuliza,
majibu sipati.
Najiuliza kwa kweli mimi,
majibu sipati.
Najiuliza, mapenzi yako wapi? Najiuliza maswali mimi, yamekwenda wapi? Sitaki kuamini, kwa mani ndoa ndoa. Sitaki kuamini, kama umevunja agano. Kama vinoti noti, vichenji chenji, nyumbani na changa. Kama manoti noti, vichenji chenji, nyumbani na changa. Mbona na fosi fosi, misosi sosi, nyumbani na nwaga. Tena kibosi bosi, mama mdosi, wanakuitaga. Najiuliza,
majibu sipati.
Najiuliza kwa kweli mimi,
majibu sipati.
Najiuliza,
majibu sipati.
Najiuliza kwa kweli mimi,
majibu sipati.
Nundundu si chururu, jipo kidogo tushukuru. Tushukuru tuko huru, Mungu tusimkufuru. Nundundu si chururu, jipo kidogo tushukuru. Tushukuru tuko huru, Mungu tusimkufuru. Japo pesa sina, ina na mapenzi ya zati. Itunze shima, na unipendi kwa zati. Noti noti, vichenji chenji, nyumbani na changa. Kama manoti noti, vichenji chenji, nyumbani na changa. Mbona na fosi fosi, misosi sosi, nyumbani na nwaga. Tena kibosi bosi, mama mdosi, wanakuitaga. Najiuliza,
majibu sipati.
Najiuliza kwa kweli mimi,
majibu sipati.
Najiuliza,
majibu sipati.
Najiuliza kwa kweli mimi,
majibu sipati.
Muziki, kaka kitani kwako, Chucky Supplier.com.